DutchMsafi.com. Mukitarenti tena, best sound family kutoka Mumbai.
Mama Samia namba moja, sisi yemu namba moja, wapinzani wanangoja.
Uza ndo DJ.
Wanangu mkiwaona wapinzani, taarifa ziwafikie, wambieni tupo na Mama Samia, mitano mingine. Uwe Mama Samia, kura tunakupatia, chukua yako maua, unastahili sifa. We Mama Samia, kura tunakupatia, chukua yako maua, unastahili sifa mama. We kama kweli CCM, amka tucheze. Kama unampenda Mama Samia, amka tuimbe. Wavyama furani, wanangu mkiwaona wapinzani, taarifa ziwafikie, wambieni tupo na Mama Samia, mitano mingine. Miundombinu barabara, mama unastahili ongera. Vijana wengi wana ajira, umeboresha kila idara. Elimu bure tunajisomea, viwanda vingi tunajivunia. Mama hatuna cha kukulipa mama. We Mama Samia, Mungu atakulipa mama. CCM oye, oye, oye. Mama Samia oye, oye, oye. Kofi moja kwa CCM, makofi mawili kwa Mama Samia. Pia makofi mengi kwa unaipenda nchi yetu. Pia makofi pia. Pia makofi pia.